TrendyBeats.com.
Orugiti ebube n'eligwe n'elu ụwa. Ọrụ gị dị ebube n'eluigwe, ọrụ gị dị ebube ma n'elu ụwa, ọrụ gị dị ebube.
Of the earth and over the cattle, over all the earth and over every creepy thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth.
Yes, and the ikari ha sinibu shuko kike otogwa katakambo. Ebere gidi ebube o, si si aru gidi ebube. Just God, you are. Ah, gidi ebube.
Gidi ebube.
Unga si gidi ebube.
Gidi ebube.
Ebere gidi ebube.
Gidi ebube.
Amara gidi kwane ebube. Iku na yagi asma baruba nebe na shimoma.
Gidi ebube.
More music on trendybeats.com.